Hey, babu a chakra. The babu zona. I'm a this untouchable. I can see Mario.
Joe.
And manga. Ush. Where you school? Joe. And what's on my show? Iso.
Official music, baby.
And watch out for you. Hey, music, kiddo. Hey. See you. Twitter. One so much. Is yo. Do ya. See on a better. What is she better? See on a better. Go fellow better. See on a better. Party say better. See on a better. Pagala better. See on a better. Chama say better. See on a better. And I'm all a girl a better. See on a better. Magic a better. Tell on a better. Chica a better. See on a better. And I stand up on a better. Quando you know your father. Keep your father. Come up, Pepe Chow. Come up, 44. Honey, one coach. Come up, good. Bacabus and Chow. Come up, 44. Kill all of the Chow. Come up, 44. Paka young for Chow. Come up, good. Pedagum train and Chow. Come up, 44. Pavi Ladin Chow. Come up, 44. Tell on a better. Pavi Chevy Chow. Tell on a better. Do tie better. Tell on a better. Chat up, Pavi Chow. Tell on a better. Baba Adi better. Et moi, c'est mon show. On a tout du wa. So come on, what you? Mais dans la sampa, ça n'y aussi, comme un boui boui. What you, toi, what cool? Choke ça, comme un macoussi. How was some boui? On est du haut, c'est connu. Absi Tom Chama, Happy Music Hero! Wizzo, et Matumbi, et moi c'est Mouisho, et Wassi, et Speedy Mika, et Moussa Ochou, Tiens, on a bêté, pas bêché bêté, on a tout du wa. So come on, what you eat? What on a sampa sa new tea, come a boui boui. Come a pepin chou, come a kori poti, like a tundan chou, come a kori poti, kalo kolan chou, come a kool, se kou on e chou, come a kool. M1 zomu shou, osh. Et on fait chou mieux si ki. Un official music. Un music hero. Un team Bakola. Un moisson mouchou. Un atima.
Tiens.
Music hero. Kido. Un moisson mouchou. Un top tardy South Africa. Tuya, Emma Chizzy Tester. Echa Fuyo. Echa Cha. Akuna ye pia chene ayua. Usijifanye unajua. 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 Wake walikuwepo wangapi wakuwape siwaone machoni. Wanajia ntotoni madenke bakari tupaki. Tulisimpa chidi mke wa mpele zaki. Tunaishi kwa mifano. Machete kibao wacha tupa netano. Lazima ujiulize unapigana kwa ajili gani? Kwa faida gani? Kwa faida ya nani? Seje kuwatia machesi matatani. Seje kutia familia matatani. Kurupuka saidia nyumbani. Watoto na kunya kitatani. Kizamani kila mtu ana shoti, kila mtu ana losi. Chaguo ni lako, kuishi kama bosi ama kuishi kama foxi. Muda wote na winter, maisha feta, dunia tonimpa. Usichoke feta mwenzako simfanyie. Unachokifanya sio mpaka ukihadisie. Inabidi utambue, so lazima kila mtu akujue. Lakini vibaka lakini mapepea wanaitikiri. So waone kweli, karibu wakete chili. Kaua wenzake, faida kwake, hasara kwa wenzake. Napocha pecha kama miaka tesa ijayo. Mungu akibless kajani kiwai. Na shauri vizazi vifate sinyayo. Matabaka ya fai matajiri. Wawasaidie masikini wali ya chini. Hata walopungukiwa tofeba ya kuwajazia. Bwana alitoa na Bwana atatoa mesiwezi. Kujifanya najua japo kuna machuku. Wanasema najishaua. Unaleta mazoea kwenye kazi. Hawajui heshima kazi. Kazi sio mavazi. Hata kama uso akupiga kazi. Acha kungata. Mwanzo mwisho. Dogo ipo. Montana. Tuche. Tuche. Hakuna jipya chini ya jua. Usijifanye unajua. Hakuna jipya chini. Majonzi. 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 Nafuta machozi mibado siamen. Nafuta machozi mibado siamen. Nafuta machozi kapare siamen. Nafuta machozi nagomsi siamen. Nafuta machozi wabishi siamen. Majonzi. 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 Nafuta machozi mibado siamen. Nafuta machozi mibado siamen. Siku imefika. Umewadia mwanete kumzika. Nafikiria ntu itabaki picha. Ukunalia siamini kabisa. Wangapi anazikwa, wangapi anatupwa, wangapi anafichwa, wangapi? Wangapi anazikwa, anatupwa. Ni mwanzo mwisho. Aje Malola. Ush. Enagwa. Kipanya. Gine. Piusikiro. Gaino Minoma. Ush. Mwanzo mwisho. Tuntonka. Uwa usila wako uwe mpijirie mfukoni kwanza uwa. Utacha ntala we. Utenda mpio we. Paka mama anajua we. Mwazo mwisho. Tuja, 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 tuja. Bado, bado, Mosko. Dola mia. Mwanzo mwisho. Kigogo. Dubai. Tutu. 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 Bado, 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 bado. Kaza safari, pabeche safari. Haone safari, pabeche safari. Wendaka safari, pabeche safari. Haone safari, pabeche safari. Useko zilari, hewa za safari. Menataka kwa jampari, kusaka imari. Pabeche safari, haone safari. Oficho safari, pabeche safari. Sheda na tabu, jina ni kabili. Kawasa safari, wana kusafari. Pabeche safari, haone safari. Safari moyoni uoni. Wekine walijichenka jioni. Wekine asubuhi. Unasani atujuni. Safari manoti. Safari moyoni uoni. Wekine walijichenka jioni. Wekine asubuhi. Unasani atujuni. passei por já e eu codri. Pra bicho safar, rão nessa far. Você com silar, rema só safar e minha chaca com a champar. Com saca e mar, rão nessa far. Pra bicho safar, chori no safari. Na pode safar, pare se safar. Pra bicho safar e não tem que safar. Pra bicho safar, rouba e safar. Pra bicho safar e baba e amar e safar. Rão nessa far, quenta o safar. Pra bicho safar, minha com a champar. Com saca e mar, rão nessa far. Pra bicho safar.
Ei, safari, apari!
Mena unapua tu uchiwa tu udabu kila. Manyo tari kuja juu safu na nasila. Nyo chana rewa rewa tu uchila lila. Tuko za asila, hongeza subila.
Aloha mazabili!
Tuti! Mena kwa japan, kusaka iman. Ema somu isho, ya kigogo. Emla ntisi. Echa rinse, erintu uankwa. Ema somu isho. I'm gonna rebi. ATK. Ush. Tutia. Tutia. I'm Sabini Potencia. Aki Shantu. Isso. Aki Dari Waxi. I'm one so much show. Well, touch and tell. I'm a Yompo. Isso. 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 Safari moyoni uoni. Wakina wadijichenka jioni. Wakina subu. Unasani atuju. Kwa ni haba ufifi. Kisila ni majani. Mawida. Kishi. Ush. Kajo kajo. Tuje. 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 Filuze kido. Mwalabu. Jo. 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 Zolanto, MFJU Airinka, Mori Mori. Sio. 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 Simela Montana. Ush. Goja. Yeah, goja.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.